picha yake.
Oh mama,
oh mimi nitafurahi, nitashukuru kwa Mwenyezi Mungu kumkosa jei wangu wa moyoni. Nitashukuru kwa Mwenyezi Mungu kumkosa jei wangu wa moyoni. sana Jackie, Jackie, nenda salama Jackie, Jackie, asante sana Jackie, Jackie, nenda salama
Jamaa chane ni na mimi. Number one.